Mama yetu, sisi tureshia rasaba. Ajira vipi mama? Au no?
This one's a banger.
Twende.
Watoto K-Town Kigoma ni noma. Mwambwamwe.